masala pia kuto kuniombea hatimaye yameshatimia. Hey, mama yangu jamaa akakope dukani apeleke nyumbani. Hey, baba naye jamaa apambane kazini nipelekwe shuleni. Oh, 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 oh. Mwambie Mungu, Mungu yupo ameona na hao natimiza ndoto. Oh, oh, oh. Wazazi wangu Mungu yupo ameniona mwanao nimetimiza ndoto. Oh, oh, oh.
Santa.